tendere mungu vya ya mekulida kukoka na kuhibia. Cause I am blessed, I am different. Wani wenso marachin na tonde wa Sawa, no, cookies,